xogayaha difaaca ee Mareykanka Pete Hegseth ayaa iska fogeeyay walaaca laga qabo in tallaabada madaxweyne Donald Trump uu shaqada kaga eriyay sarkaalkii ugu sarreeyay ee ciidamada Mareykanka oo ahaa guddoomiyaha guud ee taliyaasha ciidamada kala duwan General C.K. Brown loo arki karo militariga oo la siyaasadeeyay. Pete Hegseth oo la hadlayay wakaaladda wararka Associated Press iyo telefishinka Fox News ayaa yiri:
This is a reflection of the president wanting the right people around him to execute the national security approach.
Tani waxay ka turjumaysaa in madaxweynuhu uu doonayo in dadka ku xeeran ay fuliyaan tallaabooyinka amniga qaranka ee aan doonayno inaan qaadno. Waxaan ixtiraam badan u hayaa General C.Q. Brown, waxaan sanqaannaa uuna muddo bil ah. Waa nin sharaf leh, laakiin ma ahan ninka saxda ah xilligan. Trump ayaa wacad ku maray xilligii ololaha doorashada inuu meesha ka saari doono habacsanaanta militariga oo uu degdeg shaqada uga eriyi doono saraakiil sarsare. Sanadkii 2022, markii Brown oo ahaa madaxa ciidanka cirka isaga iyo dhiggiisa rayidka ah ee maamulkii Biden ayaa waxa ay soo saareen qoraal ay ugu baaqayaan in qorista ciidamada cirka lagu saleeyo jinsiga, taasna ay qayb ka ahayd sida ay sheegeen dadaal ay ku doonayeen in ciidanku uu noqdo mid matala guud ahaan dhinacyada kala duwan ee bulshooyinka Mareykanka. Luis Caldera waxa uu soo noqday xogayaha ciidanka ee Mareykanka intii ay jirtay dowladdii Obama.
Punishing senior military leaders because they were appointed in the previous administration or carried out the policies of the previous administration.
In lagu iqaabo madaxda sare ee ciidamada sababtoo ah waxa magacaabay maamulkii hore ama waxay fuliyeen siyaasaddii maamulkii hore, taasi oo ah sida ay maamulka cusub u doonayaan inay siyaasadooda ay u fuliyaan waa arrin qalad ah. Marka laga soo tago eriyada Brown, Hegseth waxa uu xilka ka qaaday madaxa howlgallada ciidamada badda Admiral Lisa Franchetti, taliye ku-xigeenkii ciidanka cirka General Jim Slife iyo madaxa hay'adda cadaaladda ee ciidamada badda iyo cirka ee Mareykanka. Waa kan Luis Caldera, xogayihii hore ee ciidanka mar kale.
It's not lost on anyone that they have removed the only African American and the only woman
kama saarna in meesha ay ka saareen qofka kaliya ee African American ah iyo haweeneydii kaliya ee kamid ahay taliyaasha guud ee ciidanka. Hegseth ayaa sheegay in mudnaanta koowaad ee ciidanka awooddooda military aysan ku jirin kala duwanaanshiyahooda, laakiin ay ku jirto midnimadooda.
Our strength is our shared purpose. Regardless of our background,
awooddeennu waxay ku jirtaa ahdaafta aan wadaagno iyadoo aan loo eegin asalkeenna, meesha aan ka soo kala jeedno, sida aan u soo kornay, jinsiyaddeenna iyo midabkeenna. Hegseth ayaa talaadada maanta ah u safraya gacanka Guantanamo Bay ee Cuba si uu indhihiisa ugu soo arko xarumaha militariga Mareykanka ee lagu hayo muhaajiriinta aan sharciyeysnayn. Waaxda amniga gudaha Mareykanka ayaa xabsiga Guantanamo waxay ku haysaa muhaajiriin sharci darro ah oo gaaraya 170 qof. Maamulka Trump ayaa xabsiga Guantanamo ku xiray 19 kale oo muhaajiriin ah ka hor inta aan loo sii tarxiilin waddamadii ay ka yimaadeen.